Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisoge, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy wa leko.
Eda unataka pesa,
yo chukue.
Pome wamesha zileta,
yo chukue.
Ama ganja ya kunyeta,
yo chukue.
Ama unataka
yo nivue.
Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap. 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 Crap.
Issue.
Crap.
You know what I'm a
crap.
You know.
Crap.
Wale za nima fanikio gafa binivu. Kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu. Wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka. Mana nani ogopa.
Ishu. Crap.
Ishu.
Crap. Crap.
Ajino wanama.
Crap.
Ajino.
Crap. Crap.
Push you on a man. I buy you on a man.